Ki diti mia
Ali come through
Yeah baba Nechoka tu minyengo kwata kwata
Ali come through
Eh baba Aka adisia Ki diti mia Si wachochi Zi got a lesson But now niko past It mama tomi Ki die you can have it Ngangana washinde Wasemo na jidai Yeah Dina we kwatio kwa mundo nonga Ina keka ni ando Mailumia itai Manye wana woi Mambe kenya nae Nitha na pie mwimbu wa muai Mugeni ni yule yule wa kwanza Lakini ukizoeka mafans Ukuwachanga ate Nasi ivo ndo kuendaga You don't get it then I get it sawa
Ali come through
Iye baba Nechoka tu minyengo kwata kwata
Ali come through
Iye baba Aka adisia nikididimia
Ali come through
Iye baba Nechoka tu minyengo kwata kwata
Ali come through
Iye baba Aka adisia nikididimia Nea sanda Praying for my real ones amen Kwa jina la baba I'm way more ahead Ameni bless nisikose ni stress Maisha chochote ni ombe ni Ngeoka ete siondo siya kusia wana mwikalo na mesa Nisonye ngu manda nini si mwetele ni dhindi munene Nane makothe inyuma munene ashi Moto imewaka jo bila moshi Si feli si dedika si jadishi Lete ni vurugu na sishi kiki
Aiwe
Ali come through Iye baba Nechoka tu minyengo kwata kwata
Ali come through
Eh baba Aka adisia nikididimia
Ali come through
Iye baba Nechoka tu minyengo kwata kwata
Ali come through
Eh baba Aka adisia nikididimia
Ali come through
Iye baba Nechoka tu minyengo kwata kwata
Ali come through
Eh baba Aka adisia nikididimia
Ali come through
Iye baba Nechoka tu minyengo kwata kwata
Ali come through
Eh baba Aka adisia nikididimia